Hezekiah 9 verse 1. Wayesememeza izindlebeni zami ngezwe elikhulu ethi, mazisondele izijeziso zomuzi, kube yilona lo abe nezikhali zokubulala esandleni sakhe. Verse 2. Bekwafika amadoda ayisithupha evela endleleni yasesangweni lasenhla elingasenyakatho, yileyo naleyo inesikhali sokubulala esandleni sayo, enye phakathi kwawo yembethe ilineni inophondo lukayinki, womlobi ngasokhaleni lwayo, angena ema ngaseceleni le-altare lethusi. Verse 3. Inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayenyukile ekherubhini eyayiphezu kwalo, yaya ebundwini wendlu, wayibiza indoda embethe ilineni eyayinophondo lukayinki womlobi ngasokhaleni lwayo. Verse 4. UJehova wathi kuyo, dabula emzini phakathi kweJerusalema, ubeke uphawu emabunzini abantu ababubula bekhala ngazo zonke izinengiso ezenziwa phakathi kwalo. Verse 5. Kwamanye washo ezidlebeni zami wathi, dabulani emzini emva kwayo nibulale, isoleni lingahawukeli, ningabi nabubele. Verse 6. Nibulale, nichitha amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane, ningasondeli kodwa kumuntu okuye uphawu, niqale endlini yami engcwele, ayeseqala ngamadoda amadala ayephambi kwendlu. Verse 7. Wathi kuwo, ngcolisani indlu nigcwalise amagceke ngababuleweyo, phumani, aphuma abulala emzini. Verse 8. Kwathi esabulala kwasala mina, ngawa ngobuso ngakhala ngathi, maye Nkosi Jehova, uyakubulala yonke insali yakwa-Israyeli ekutheleni kwakho okufutha kwakho phezu kweJerusalema na. Verse 9. Wathi kimi, ububi bendlu yakwa-Israyeli neyakwaJuda bukhulu kakhulu impela, nezwe ligcwele igazi, nomuzi ugcwele ukuhlanakezela, ngokuba bathi, uJehova ulishile izwe, uJehova akakuboni. Verse 10. Nami-ke iso lami aliyukubahawukela, ngingabi nabubele, kepha ngiyakwehlisela indlela yabo phezu kwekhanda labo. Verse 11. Bheka indoda eyembethe lineni inophondo lukayinki ngasokhaleni lwayo, yabuyisa izwi yathi, ngenzile njengokungiyala kwakho.